When you hear the big thing, get
Adia Nukuno ya choka.
Baze get up, at
Kafiwe LSK connected.
Big team!
Mr. Governor Ninibu.
Namaste! Future!
Your boy, young dad.
Chess B, panda beat.
Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat. This is Vela Monga Jini, Ika Patanjini, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, come Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat. This is Vela Monga Jini, Ika Patanjini, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, come Mr. Mandevu. Dami tukumuna KDE, kudo kwa tundise chili po, dos, pati mvela. Base manja bravo, that's a punchline. Mukabala my window, my door, stocky la my air vents. Chutali chuduku my rap. Dami lunda rap, untouchable kweji. Basipu my baza, mina katakatanga. Chadange la ntanga, chekana miss one day. Real Madrid, iulei wabakatia. Amnekana yuko jatama na ashia nanga. Bazi yopa neka geto thoughts to mind. English rapper no tina inazafura my right to eye. Usani gwila ni proving engine king kuno. Ine two fly pa beat, mudu ala kolela. Ni matodra my baz, ni wakulu chepa mila. Lilikali slimi penda, sona paya wane. Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat, this is Vela Monga Jini, Ika Patanjine, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, Kone, Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat, this is Vela Monga Jini, Ika Patanjine, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, Kone,
Mr. Mandevu. Bena mpofu ya kugama, Mr. Mandevu. Tine Mandevu, lula itaifia kukama kapina na kamba volula. Check out, tine dele ni mafixa. Nipasiko ule munika fixa. Anupaniki ni body yaka niko fixa. Uzambila kuwa tiko manja mwa machita. Kunongoli fly tikuchua koma pepe. Kudisina ni bosa mchita unga pepe. Ya ni boss ni rapper. Cha checka omapu. Alefu ukaba mupele checka omapu. Underground upa ni nshaba. Leka ni pangebana ni nshaba. Mandevu King, on TV I'm saying, but I'm a combo.
Dine Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat, this is Vela Monga Jini, Ika Patanjine, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, Kome, Mr. Mandevu. If you wait, keep a beat, this is Vela Monga Jini, Ika Patanjine, Mr. Mandevu. Nika choka G3, Mazio, Pachipata, Taisa, Kome,
Mr. Mandevu. Kwa Mandevu, ukapela humu wako mkoyo, okola katata ni machuzi pa machuzi. Sima kona ukukwatu, chinkala, chiflakata, number one pali Pepsi. Sima wala ife woi na maponzo tikokota. Tika mvera kukumunzi. Ni atenji asongu askri babaka. Ni matepo fulu fulu miyoba na mimpulu. Vigelo famingulu watemo na azulu. Ni mawai na chivuku jele mbwana nkuku. Wachechi vipuku woblowa babuku. Every time utipala ukapogona fopo kama bineta uka wagwiro pambuka. Michule kiomboka ya zanda lopoka. Pamwamba topoka tameja shomboka.
Lete kikokoka. If you wait keep a beat this is Vela Monga Jini Ika Patanjine Mr. Mandevu. Nika choka G3 Mazio Pachipata Taisa Kome Mr. Mandevu. If you wait keep a beat this is Vela Monga Jini Ika Patanjine Mr. Mandevu. Nika choka G3 Mazio Pachipata Taisa Kome Mr. Mandevu. If you wait keep a beat this is Vela Monga Jini Ika Patanjine Mr. Mandevu. Nika choka G3 Mazio Pachipata Taisa Kome Mr. Mandevu. If you wait keep a beat this is Vela Monga Jini Ika Patanjine Mr. Mandevu. Nika choka G3 Mazio Pachipata Taisa Kome Mr. Mandevu. Elanga support music yetu na isakirili. Yo Dabs, I see you my nigga.
The Voice Music
Rocktronic
Pena Weli Cho Tismo
G3 City
Pena Dito. I see Shata
Mr. Boss, I see you.
Namaste.
D-Crick, I see you.
Chess B, Panda Beat
Exclusive
Fresh Cafe
The Bengals
Big Man Kachunga Uncle Daff, I see you.